CK Music from Master.
Humani vuta iwe, humani vuta ine, humani vuta iwe.
This is a Jerry Finger production.
Nale mona only one tika shikuli bambi Hava kutonsa konda wa mona na chibani we Wanipanga zoko Anywhere you wanna go, check me where you wanna go Kama vina ukona mateka we but you like me Wanipanga zoko Chika shana iwe mwingi wampeshai No wonder tears drop from my eyes Mede ya reminisce of time Kashi iwe uli busy chatting na bagai Ask about it to pack up and leave me Miteli kumuti machini baba Kapena iwe love demo ilinga Unanisia chekutala Nale mona uli wanti kashi kulibambi Hava kutonsa konda wa mona na chibani Wanipanga zoko Anywhere you wanna go, check me where you wanna go Kama vina ukona mateka we but you like me Wanipanga zoko hey. Introduce you to everybody. When you see me need a child, be alone. Dem ask me, say, when you bebe. Huna fende mi kwibiri. Haupsi na kubweze mi kwibiri. You never care about my feelings. Chika shana just live in peace. Nale mona uli wanti kashi kulibambi. Hava kutonsa konda wa mona na chibani. Wanipanga zoko. Anywhere you wanna go, check me where you wanna go. Vina ukona mateka we but you like me Wanipanga zoko Nale mwona kwa tini nkusangai Kanshi ni webo gotigai Fose vamene nizo chitai Neze ona munga unikondai Kansisi wenze kunikondai Wenze chabe kuniplayai Lelo gelo nikusiai Ine sinifunai Boom! Umani vuta iwe Umani vuta ine Umani vuta iwe Mwanti lady Nale mona uli wanti kashi kulibambi Hava kutonsa konda wa mona na chibani Wanipanga zoko Anywhere you wanna go, check me where you wanna go Kama vina ukona mateka we but you like me Wanipanga zoko